Mugiye kumva ikiganiro ni Nyampinga.
Uyu munsi rero ngiye kubwira tumwe mu tuntu tugiye dutandukanye ushobora kuba utaruzi ku mboga zitwa ibitunguru. Ibitunguru ni zimwe mu mboga dukunze kurya kandi zidufasha gukaranga. Uretse n'ibyo kandi hari abazirya ari mbisi nko muri salade kugira ngo ubuzima bwabo bugende neza. Nubwo rero turya ibitunguru, birashoboka ko hari tumwe mu tuntu dutandukanye tutari tuzi ku bitunguru. Reka mbabwire mwe mu bintu mutari muzi ku mboga zitwa ibitunguru. Buriya ngo ibitunguru bigabanya indwara z'umutima, harimo na kanseri ndetse no mubyibuho ukabije. Buriya guhinga ibitunguru byatangiriye muri Aziya mu myaka irenga 5000 ishize. Ibitunguru buriya byamenyekanye cyane mu gukiza indwara kwabyo, dore ko hari n'ababirya ari bibisi. Igitunguru cya mbere cyakuze ari kinini cyane ku isi cyari gifite ibiro 8.5, cyahingiwe mu gihugu cy'Ububiligi. Kuri ubu ngubu ngo ibitunguru biri ku mwanya wa 6 mu bihingwa bihingwa cyane ku isi. Buriya ngo ibitunguru bifite amabara atandukanye, hari iby'umuhondo, umweru, ikigina ndetse n'umutuku. Hanyuma ariko burya ngo ibitunguru by'umuhondo nibyo bikunze kuribwa cyane ku isi, aho 75% byabyo byera ku isi. Mu myaka yo hambere ibitunguru byakoreshwaga nk'ifaranga, aho babitangaga bishyura inzu cyangwa ibindi bikorwa, cyangwa se bigatangwamo nk'impano. Ese waba wajyaga wibaza impamvu gukata ibitunguru bituma uzana amarira mu maso? Impamvu nta yindi ni uko mu kubikata bisohora aside yitwa sulfurike, ituma hari utuntu dutarukira mu maso yacu tukazana amarira. Rero kugira ngo ibi ngibi bitabaho ni uko wabikatira mu mazi. Ikindi kandi buriya mu Bushinwa niho hambere hera ibitunguru byinshi ku isi, aho ku mwaka beza tone zirenga 20,000,000.
Umvaga ikiganiro ni Nyampinga.